Qolka naga soo gaaray degmada Diisoor ee gobolka Baya ayaa sheegay in dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac uu galinkii dambe ee shalay halkaasi ku dhexmaray maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Baydhabo.
Dagaalka ayaa bilowday galinkii dambe ee shalay gobolkii kadib markii kooxda Al-Shabaab ay weerar kadiisa ku soo qaadeen degmada Diisoor ee gobolka Baya. Iskoorimaadka oo ahaa mid culus ayaa muddo saacad ka badan socday, waxaana labada dhinac waa ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab ay isweydaarsadeen hubka noocyadiisa kala duwan. Khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dagaalka, sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal ku sugan degmada Diisoor. Warbaahinta kooxda Al-Shabaab, gaar ahaan idaacadda Andalus oo ku hadasha afka Al-Shabaab, ayaa sheegtay in dagaalyahanno hubaysan oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab inay dhowr jiha ka weerareen fariisimo ciidamada dowladda ay ku lahaayeen degmada Diisoor. Waxay kaloo Shabaab sheegteen ciidamada dowladda inay ka dileen ilaa 10 askari. Maamulka degmada Diisoor ee gobolka Bay ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay sheegashada kooxda Al-Shabaab ay sheeganayaan inay ku gacan sareeyeen dagaalka ka dhacay degmada Diisoor. Gudoomiyaha degmada Diisoor, Cabdisalaam Xaaji Siidow, ayaa V O A u sheegay inay ka warheleen kooxda Al-Shabaab inay duulaan ku soo yihiin degmada Diisoor kadibna ay ka hortageen. Wuxuu sidoo kale gudoomiyaha sheegay in laba askari ay kaga dhimatay dagaalka ka dhacay degmada Diisoor.
Sababta waqti 10 saac ee xabadda naga bilaabatay ilaa 12 saac ama xabadda waa na socotay, guulo badan ka gaarnay dhimantaan Al-Shabaabka. Iyaga waxaa rabeen in caawana soo weeraraan. Waxaa loo soo sheegay dadka tuulooyinka degan ayaana soo siiyeen iyaga oo UDL soo wataan oo soo socdaan. Markaan anagaa ka warhelnay waxaa u sameynay jidgooyo, jidgooyo anagaa u sameynay xabadihii waa ka bilaabatay, anagana gurmadaan geynay. Anaga jinada Fardoos Allaah ku waraabiyo, laba wiilaa naga dhimatay, labana waa naga dhaawacantay. Anaga kale wax naga soo gaaray malaha. Ayaga al-aankan ilaa hadda saacadan la maraayo miidkooda iyo dhaawacooda ayaa ururinayaan. Meel kasta ayaga aageeyaana waa noo soo sheegayaan.
Xaaladda degmada Diisoor ayaa hadda degan, waxaana caadi ku soo laabtay is-socodka iyo dhaqdhaqaaqa dadka. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Booliska Minneapolis